mumutima mutamulira wafuka mulwanyi bebe
tubulunje buliko byo nebikuliko byo nabimba wankuba kubanga kuba mukwano nanagiza ebigambo nebimbula bulansena wansuna suna ngansuna entongo
Mutima ngulimu kumu